Atimsafi.com. Okay. Okay, mitoto wa Spadakasi. Tunaendelea mitoto wa Bontwa. Kabisa hapa kibisa MC naongea. Mama you give me promise. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. We asubuhi kumekucha ni sasa moyo wangu labda kuna kimoja cha yule. Haya naumiza kichwa yani kumbe mwenzangu nyani alioni kundule. Mama si unajua tulipendana sana we toka shule. Bwana ndo kasimamisha eti mimi nimefeli kozi ya mapenzi shule. Promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Promise unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Ama unanikosea. Ama kakitesha we anaelewa. Pasopa si anajua. Akitesha we anaelewa. Pasopa anajua. Aeti jana mimi nilikupigia lakini simu yangu likacha. Eti bwana nilikupigia lakini simu yangu likacha. Si ulijua kitambo sana kwamba kidensa mi kwako nimedacha. Bwana singelinumba mapenzi mimi na yasakata. We promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. You give me promise unanionea. Promise unanikosea. Promise unanionea. Mama unanikosea. Imani mwenyewe nilimpa barua kulete. We imani nilimpa barua kwamba kulete. We imani kitambo anajua mekuzimia. Nilimwambia imani anipe jina yako mimi nguitedia. Asha wasione kama mama mina kungangania. Alikusifia kitambo sana unagulabia. Aishepula kosha sankilio na mimi ndo ntazimia. Aitikwende baka kwa mama we kushalimia. Ana ukiniacha ndo takupala wa mama. Na si unajua ntakusemea kwa mama. Si unajua ntakusemea kwa mama. One time none acha uluma. One time none acha uluma. Mina kupenda. Anasema oh mama. Nasema oh dada. Nasema oh mama. Nato kupenda oh mama. Oh dada. Nato kupenda oh mama. I'm looking for you. I'm a mama, I love you. I'm looking for you, mama, I love you. Looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, I love you. Reggie, I'm looking for you, mama, oh, I love you. Kama ulisema twende kwa wazazi wako, sikupinga mama. Kama ulisema we wazazi wako, sikupinga mama. Asa kwa nini mimi mwenzako na kacha wangu we? Asa kwa nini mimi mwenzako na umiza ngulo? Ae chinjo karibu yangu, Si unajua wewe ndo mama yangu mana mekukabizi mtima wangu mekukabizi oh mtima wangu awe I see a time wasting did you love me dry where I see a time wasting did you love me dry is it not yeka am I even by so am I is it not yeka am I even by so yet you want I am with this single talent you I am with this single I mani na uzamaji ili upate kula Zwena wangu pendeze kwa kijola Kwenye dundo zipendi ucheze chula Kwenye bedi mkufunge tatubira Kama mfanya kazi nisha poteza ajira Misafiri nisha poteza ajira So utani mapenzi anakera Anilikuwa safari naenda Zanzibari Kufika kwenye meli kaiyo na fisikali Kaifata kwenda kujaribu zali oh. Dada mambo wakanijibu shwari Nikamambia dada mini mtu watari oh. Ukuzazma na kujaga na gali We dada akacheka kwa sangu itikeli Vidalipo mzuri dada akamzimia Vile alipo mzuri dada akamwelewa Vila nipo mzuri kwanza nikamwambia Kamwambia ukweli kwamba mmemzimia Ademu kisiki kideza nimengoa Akideza nimengoa Kilichobaki kuchomeka kuchomoa Nikampigia imani Nikamwambia kwamba nimepata demu Nataka kufunga ndoa Anikamuliza baby kwenu mkini kijijini Alichojibu kwao ni balini Kwa haraka ifungia kilini Nikamuliza baby unamanisha nini yo Akajibu ye ni jini yo Katokea kuniamini mama Tukaishi balini dada Akakaba kwata kwao akataka kunipima Eti ya nipe shamba kama najua kulima Ilo shamba na majani kila pembe Ilo shamba wezi kuliona kizembe Ilo shamba lilimwi na jembe Ilo shamba linalimwa na viwembe Ilo shamba lina matuta mawili tu Koja la piansi lengine ni la vitungu We ilo shamba bwana lina miguu Weza mini shamba linaelea gajuo Ama manele domana kipenda chobiti Mwanaume lazima atanunua Domana kipenda chobiti Sokoni akiwezi kudorora Akiniacha mimtani zikakola Na shepulake kama snula We mama shula Weti we mama shula Basta kupatena usiseme kwa mama Kurudie tena jua likizama We mama shula Weti we mama shula Haya ni tangazo Tangazo, watoto wazuri hataki pesa za mawazo oh, Tangazo, tangazo, watoto wazuri hataki pesa za mawazo Mana, nywele bei, hewanja bei Makeup bei, vyote vinataka pesa Nywele bei, hewanja bei Makeup bei, vyote vinataka mane, mane, mane pesa Weti mane zario Mwanangu umekataliwa, wesalio Alimani umekataliwa, wesalio una Mwanangu umekataliwa, wesalio una Basi ongeza salio, wesalio Alimani upate kalio Mwanangu ongeza salio, eti wesalio Ah, wesalio, alimani upate kalio Mama umekataliwa, wesalio una Alimani umekataliwa, wesalio una Sikia we Oh, oh mama Amwa na isi unajua ezali la mentani Amwa na isi unajua ezali la mentani Amwa na isi unajua la mentani Amwa na isi unajua ezali la mentani Amwa na isi unajua ezali la mentani mama Si unajua zali la mentali Nilikuwa nyumbani Mwana na tafakari Niende spa chani kajeze kama kufika pale bwana ni washie gari wauni vipi wakati ya shwari ninakumbuka ile saa 12 nende nyuma ya mtana likuta dondokali ama sera wanacheza kisingeli nikashika maiki niimbe kitikeli ama lagi dogo naliona gari gari nikastuka nikajua maskari malaki dogo kashuka demu mkari afu wanasema kaka kama utojari uingie ndani ya gari mimi sikubisha nikakubali eti akasema kaka mimi nimekukubali nilipomkubali nipa kisa hatari alichomuuliza kwani shule ulifeli alichonijibu jibu la hatari mama alijibu la hatari nasoma Marekani kwa watu wenye mali alichonichanganya akaongea ngeli nilichoelewa tu ni gagari ila mchumba napenda kisingeli niuliza tutaweza na kweli maana mimi maskini ye tajiri bwana ama mawauni zalio azali la mentali mama o oh. Asiki hapo okay. Shamkabizi mbaka yangu maisha we mapenzi kamali shamkopesha akini acha ndo atanipa mapresha akini acha ndo atanipa mapresha ayule amina mtoto ajirani mtu anadanga tuli nyumbani kideza nani anekunyima usingizi eti nani anekupa mastresi asio amina wefumilia mapenzi kama kombe nikwake bia na ntalia mabosu wakini bia mana shampajina maidia shampajina mama ndo maidia afumilia ndo nae msemea mjani kwao wanamwita cha umbea afo kidesa mwanangu umekosea kabla ujapotea mwanangu badilijia haya nanipenda ndo amesema mapenzi ukazolo kwake kilema nakinita wanafika mapema shamkabizi mpaka wangu mtima mapenzi afya mikwake bima eti afya mama mikwake bima yamekuzuzua we mpaka umedata hapo nahisi amekubali mbwata mapenzi kama maji siku yatakata utalia pale akisha kuwacha mwambie vumilia aiswea minampenda sijakanikimbia I love you, I'm everything pia. Anachotaka mimi nitampatia. Anachotaka nitampatia. Mana anaga dogo uyo so mkubwa so mtoto uyo yeye anachojali posho uyo yoyote peleka moto uyo mana mara ya kwanza dada kumuona tulikujana dance jikona mara kwanza mama kumuona kujana dansi tikona kamwambia mapenzi design ya corona ama penzi design ya corona ukiniacha mimi siwezi pona ukiniacha siwezi pona oh mama ama penzi ota kusema washoka zima oh sionazi nikapata koroma oh so ugonjwa nikapata koro ama penzi amdomo koma eh eti mdomo koma mama awe mdomo koma oh. Awe walidi kimpulini umechanua mapenzi corona sikufa balakoa na ukiniacha mama sutaniua anavumilia na kupenda unajua oh mama oh mama mzimia oh dada oh mama sijajua vile na wewe vile na mwele waga mama nikwa unshapeleka mazagaza shapeleka mazagaza mama si unajua imani anelewa imani wepeleka balua we imani wepeleka balua yo barua isike kwa kumilia mana na bomtenda siana jua na bomtenda siana jua aila asia ndo aloni changanya ila asia ndo aloni changanya one time sina kazi ya kufanya one time sina kazi ya kufanya siya hii akili ameipafanya hii akili ameipafanya hakuna mchumba kuna mchumba nilipata nikingia misere ninamuwaza nikienda misere one time nisipigi makelele mana ninampenda mchumba kere oh mama oh dada oh mama yeti nampenda nasema ama namtaka nasema
kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.